kuchita Nebironje bebe bebe gombewa Yona bikoma Uchimumia Tono ya wangula
Chai, yes, yeah. Yeah.